your beats.
I say boy, penzi lili anza na I love you boy. Naona likielekea kuwa I hurt you boy. Hawajui kuwa kumani wawele, wakijua sijui kutenda je boy. Mana kuwachezea na kuwaacha wakulea machozi. Maisha ya wawele huyawezi boy.
Oh.